Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye uyu munsi ibyerekeranye na politiki. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. mukatugezaho ibitekerezo n'inama. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kiganiro muri isanga. Ibikorwa byo kwiyamamaza kubifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda birakomeje, bigeze mu minsi yabyo ya nyuma. Byatangiye ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 8, bizarangira ku itariki ya 1 y'ukwezi gutaha kwa 9. Amatora ateganijwe ku itariki ya 2 y'uko kwezi kwa 9 ku Banyarwanda batuye hanze y'igihugu bazwi nka diaspora. Naho abari imbere mu gihugu bazatora ku itariki ya 3 y'uko kwezi kwa 9 uyu mwaka nyene wa 2018. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite ugizwe n'imyanya 80, ariko ihatanirwa ni imitwe ya politiki ni 50, indi 24 igenewe abagore. Ibiri higenewe urubyiruko, undi usigaye ukajyamo uhagarariye abafite ubumuga. Uretse abiyamamaza banyuze ku iturufu y'imitwe ya politiki, abigenga bemerewe kwiyamamaza. Umukandida wigenga asabwa kugira byibura amajwi 5% kugira ngo abone umwanya mu nteko. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'u Rwanda yatangaje ko abakandida ari 521 bari bujuje ibisabwa mu kwiyamamariza imyanya y'abadepite. Muri abakandida bemejwe harimo 4 bigenga. Kuri uyu wa mbere turaganira n'umwe muri abo bakandida bigenga, ni Bwana Janvier Nsengiyumva, usezeranya abanyarwanda ubuvugizi no kubabera aho batari mu ishyirwaho ry'amategeko n'ikurikiranwa ry'imirimo iteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Mube hafi rero ya radio yanyu, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muri iki kiganiro. Muduhe telefone zanyu kandi nk'uko bisanzwe, tubahamagare tubahe ijambo. Telefone yacu ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya 1 4 0 2 4 1 9 3 1. Ikaze mwese. Twakire rero umutumirwa wacu Janvier Nsengiyumva, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uraho neza, urakomeye?
Murakomeye, muraho.
Yego. Ikaze rero ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbere na mbere nagira ngo ubwire abatwumva muri uyu mwanya, Nsengiyumva Janvier ni muntu ki?
Nsengiyumva Janvier no mugabo wubatse, ufite umudamu n'umwana umwe, akaba akiri urubyiruko. Ni umuntu mu buzima busanzwe ukora mu byerekeranye n'ikoranabuhanga, hanyuma akaba ari n'umuntu uri sociable mu buzima busanzwe. Ntekereza ko byaba bihagije.
Sociable ni umuntu uzi kubana n'abandi.
Sociable ni umuntu ukunda kubana n'abandi, guhora wishimanye n'abandi, ibintu byinshi.
None se nk'urubyiruko igitekerezo cyo kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda cyakujemo gute?
Mu nteko ishinga amategeko kugira ngo mbitekereze narebye ese niki kibura ngo u Rwanda rutere imbere, ibintu ruhora ruvuga uyu munsi bizakorwa bizagera gutya, ese bigenda gute kuki bitaba? Hanyuma ndareba ndavuga ati ese nimba harimo abantu bakuze, ese birashoboka ko umuntu ukuze yatekerereza u Rwanda kuko akabishobora? Kuki twebwe urubyiruko tutaheraho natwe ngo tujye kubunganira, cyane cyane ko umuntu ukuze abakeneye n'igihe cyo kuruhuka, hanyuma natwe tukiri batumye tugatangira kwitoza kugira ngo natwe tuzasigire abana bacu igihugu kimeze neza.
Uravuga uti hari ibyo twarebaga tukavuga tukibaza impamvu bitaba, muri make nk'ibyo bintu ni ibiki wumva uzageza ku Banyarwanda nuramukutuwe?
Murakoze cyane. Nindamuka ntowe hari inkingi zigera kuresha eshatu narebye mbarizo nibandaho cyane kuko usanga zibangamiye Abanyarwanda. Harimo inkingi ya mbere irebana n'ibyiciro by'ubudehe, aho usanga umunyarwanda wese ahava akagera bimubangamiye. Inkingi ya kabiri igashingira ku byerekeranye n'imisoro, naho ugasanga buri muntu wese ntabivugaho rumwe, harimo ibibazo runaka bavuga ati byakosorwa gutya, naho mbyigaho ndeba ese ngiye n'uwe musanzu natanga kugira ngo bikosorwe. Inkingi ya gatatu ni inkingi ya cyane iby'ikoranabuhanga, nayo nararebye ndavuga ati ni uhe musanzu nanjye natanga, cyane cyane ko ari nabyo nize ari byo nkoramo buri munsi, ese ni uhe musanzu natanga kugira ngo ikoranabuhanga ryo urubyiruko turimo guhingaho naryo ritere imbere. Nongera nerekeza ku yindi nkingi ivuga guhanga imirimo kugira ngo urubyiruko cyane cyane ndi mu kuvuga rubone imirimo gukora, rureke gushomera no kwishora mu biyobyabwenge kubera ko rwabuze icyo gukora. Nongera nza ku nkingi yerekeranye n'iterambere, aho ndimo ndavuga ko udashobora gutera imbere ushonje, udashobora gutera imbere hari ikindi kibazo kikuri inyuma. Mvugaho ibintu bigiye bitandukanye, ngaruka ku nkingi y'uburezi, aho ireme ry'uburezi rihora rivugwa mu Rwanda ko ryapfuye. Ngaruka mvuga ko kugira ngo rikosoke ari ukugira ngo daboro tubanze dukosore aho uburezi buturuka kuri mwarimu.
Ubwo rero ibyo byose bifitiye uburyo uzabikora. None ibikorwa byo kwiyamamaza biragenda neza?
Ibikorwa byo kwiyamamaza ndabona birimo kugenda neza nta kibazo. Turimo turagera ku masite twagiye dutegura tugasanga abantu barahari babyitabiriye, ndetse twanababwira imigabo n'imigambi tugasanga barabyakiriye cyane, ndetse bakanatwereka ko byari bibababaje bari barabuze aho babivugira. None ubwo wabonye uwo batuma akajya mu nteko, byibuze yajya kubavugira akiri na mutonya akiri n'urubyiruko.
Hari se nk'inzitizi mwaba murimo guhura nazo muri iki gihe mu mirimo yo kwiyamamaza?
Nta nzitizi zigaragara cyane, kereka nko kuba twahura n'ibihe by'imvura, n'ibintu bisanzwe biba biri kuri twese, ugasanga aho wateganyije wenda ikirere kibyitambitsemo, ariko mu bigaragara nta nzitizi turabona.
Uravuga imvura, izuba ryo ryifashe gute ko ibikorwa biba bibera biramutse bibereye hanze, nta kibazo byari byabatera?
Izuba ho nta kibazo riteye cyane ko abantu baremera rikabica rwose, cyane ko tunamarana umwanya munini baremera rikabica, ariko bakumva iyo migabo n'imigambi ukabona ko babishyigikiye, ukabona ko ari igiterane cy'abantu benshi cyane rwose. Biranadushimisha kubona abantu bemera kwicwa n'izuba, n'iyo mvura nayo iturogoya kubera ko imvura mu busanzwe ishobora gutuma abantu bataba hamwe, ariko nabyo hari abo tunyagirwana bakavuga bati iyo migabo n'imigambi ni byiza komeza utubwire.
Ese ubwo nk'iyo mumaze igihe kirekire muganira nk'igihe kingana iki?
Byibuze dufata igihe cy'isaha n'igice cyangwa ebyiri, kubera ko tubagezaho imigabo n'imigambi nabo bakatugezaho ibyifuzo, ndetse bakanatubwira uko bakiriye iyo migabo n'imigambi. Byibuze bifata ikiganiro cy'isaha hagati y'isaha imwe n'isaha ebyiri.
Ndagushimiye cyane rwose Nsengiyumva Janvier kuri iki kiganiro wemeye guhara Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Burero batangiye no kuduhamagara kugira ngo nabo mwiganirire bakwibarize ibibazo cyangwa se bashaka bafite n'ibitekerezo bari bukugezeho. Ndagira ngo mpere kuri Emmy. Emmy uranyumva?
Ni Nsengayire ndabumva.
Urahagana he Nsengayire?
Ndi Igikondo.
Muri Kigali.
Kigali mu Rwanda Gikondo.
Ikibazo ufite cyangwa igitekerezo?
Ndabanza gusuhuza Nsengiyumva Janvier.
Yarakumva.
Nk'umukandida wacu tumaze kumva ibyo atubwira umunsi ku munsi, mbanze nanamushimira kuba yaratinyutse, kuko gutinyuka buryo nicyo cya mbere akenshi urubyiruko usanga rwitinya. Mushimira kuba yaratinyutse. Ariko nashaka gusa nk'aho gatoya hari ibintu bajya batubwira kumva ngo njye ngo n'intorwa ngo nzakora iki n'iki, kumva ni ibintu nyine n'ubundi bisanzwe binahari, ukumva n'ubundi niga ari kuvuga ngo hari nk'uko akunda kuvanga bazakuraho ikintu cy'uburambe mu bintu by'akazi, kandi ubundi akenshi n'ubundi baza kwiyamamaza mu minsi n'ubundi basanzwe biyamamaza batubwira ngo hari ibintu bagiye guhindura n'ubundi bagereyo bakiryamira tukazategereza tukazaheba. Ariko se namaza byibuze ikintu cyatwemeza ko gito yatubwira byibuze ku ngingo kunze kwiyamamaza akunze kuvugaho ikintu kitwereka ko ibintu aba ari kutubwira byibuze hari icyo azabikoraho azabishyira mu bikorwa bikwiye byibuze kimwe cyabitwumvisha neza noneho ku byo tubyumva. Ubu n'ubundi tusanga tubyumva ariko kubyakira neza tukumva ari nk'ibipindi badutera kenshi nk'urubyiruko.
Nta cyizere mubafitiye.
Ntacyo njye ndamubwiza ukuri, ntabwo njya nimbeshya, ndamubwiza ukuri kuko niba igihe kirangiye usibye amategeko batoye nayo atagize ikintu atumariye ya amategeko, ahubwo tutarajyana amenshi n'ayandi tutarajyana aho duhurira nayo niyo bitorera ubundi ngo bakoze akazi. Icyakora bari kwiyamamaza bavuga ko bazatugezaho ibintu byinshi ngo by'akazi ngo n'ibiki ariko nta muhaza ese byibuze we ni irihe tandukano azashyira hagati ya bagenzi be umunsi ujya azaba yinjiye mu nteko nshinga amategeko asuvugiye. Nongere muhaze ese ko nzi ko baba bashyize hamwe akenshi njye yari kwibaza nk'uko ari umukandida umwe hari ikintu atatubwiye uzamutora agira ngo azakora wenyine, kandi bazakora ari iki ntazakora wenyine?
Ibyo ni ibisanzwe, ntabwo umuntu akora wenyine.
Ariko byibuze atubwiye byibuze ikintu kizima kimwe abwiwe tuzavuga ati nubwo tuzamutore tuvuga ati isaha n'isaha za mbere ntitunahura mu nzira niho duhurira n'i Kigali duhurira mu nzira za sitasiyo kuko utagikoze.
None duvuze ibijyanye n'amategeko nk'itegeko cyangwa se ikintu wamutuma aramutse atowe nyine wakwifuza ko ryahinduka rikaba ryafasha ni nk'iriya
ikintu namutuma azagende, hari n'abantu bafite akazi koroheje kadakomeye ariko bagafite, hari n'abatagafite noneho nino hari ibintu bazanye byo kuvuga ngo umuntu ngo yihangire imirimo, burya umuntu yihangira imirimo kuko afite ahantu ahera n'icyo atangiriraho, azagenda avugira urubyiruko bongere uburyo bwo kubafasha. Niyo baravuga ngo kwihangira imirimo burya kenshi nta nubwo twese twunganye ubwenge ku buryo twayihanga, ariko byibuze hongerwa ubufasha mu rubyiruko, azavuganire nk'akarere ka Karongi kagira sitade, bazabubakire sitade, n'urubyiruko numvise ari n'urubyiruko babone abantu bazabidagadurira babone ikibuga cy'umupira, ubundi anagende avugire abantu bafite akazi ariko bahembwa amafaranga makeya, agenda bavuganire byibuze nk'umuntu ukora nk'akazi yakwiye kuba ibihumbi icumi ariko ku mwenda n'ibihumbi icumi ku munsi, ariko ukumva ngo akorera nk'igihumbi cya 500 avugire mbene nk'abo ngabo baba bararengayije kandi bafite akazi, igihe umuntu afite akazi ariko ugasanga ariko n'utagafite.
Wibuke ko hari n'ikigegano cyashyiriweho urubyiruko cyo kubafasha, kandi mu byo yavuze numvise avuga ko harimo ibijyana no guhanga imirimo no kugira iterambere, ndumva nk'uko bivuze kandi akaba ari urubyiruko, reka nze muhe umwanya agusobanurire, wamubajije byinshi rwose birimo itandukanyirizo rye n'abandi bizeza ibintu ariko kandi ntibabikore, nagira ngo
namutubwiriye ko igikondo tuzaramubona azaze n'igikondo
azaze igikondo
turamutumiye azaze igikondo tumwamamaze
urakoze cyane rwose barakumva ubwo urabasuhuje. Hanyuma Janvier rero umwanya nuwawe najya ngo usubize Nsengayire igikondo aranabatumiye kandi aragutumiye ngo uzaze bakwamamaze uzubagezeho ingamba zawe.
Icyo ndimo gusubiza Emmy yambajije ati ese utandukanye n'abandi babandi duheruka tutora bakazajya bakazajya mu biro ndagira ngo musezeranye ko nanamwibutsa ko ni ubwa mbere mu Rwanda umuntu umukandida wigenga yaba agiye mu nteko ishinga amategeko. Bityo rero abo ni kugenda mbwira kuri icyo ngicyo mbabwira ko hari itandukaniro ry'umuntu waje yizanye ariko kumva ibibazo by'abaturage hakaba n'itandukaniro ry'umuntu waje yoherejwe. Iyo uje kumva ibibazo by'abaturage woherejwe ibibazo bikira uwakohereje yakumva bifututse bikabona kujya mu nteko ishinga amategeko. Naho umukandida wigenga ntago aba yoherejwe n'ishaka we aba yaje ku giti cye agatumwa n'abaturage ibisubizo yabonye mu nteko akabisubiza aba baturage ntago bibanze kunyura kuri rya shaka. Murabizi yuko iyo uvuze n'ibitagendanye n'iby'ishyaka ryagutumye bakuvanamo kuko ntuba uri mu murongo w'iryo shyaka. Byumvikane ko rero itandukaniro ririmo nuko nzaba nje nta muntu nyohereje ahubwo nzaba noherejwe n'abaturage ku giti cyabo ari nabo ngomba kuzanira ibisubizo. Hanyuma kuri cya kindi yagarutseho cy'uburande ni nacyo ngenda ngarukaho buri munsi ntabwo ushobora kubona uburande ku kazi utabashije gukora. Nkaba mvuga hagati aho ariko ko hari akazi gasaba uburambe bityo ngasaba ko abafite bwa burambe bagira n'inshingano zo gutoza babandi badafite uburambe kugira ngo nabo bagire experience hanyuma umuntu agakora nta kimutega ubwo burambe aho nge ndamvuganye namvuga ko ari ubundi bwoko bwa ruswa nabonye kuko nimba umuntu akwatse uburambe kugira ngo aguhe akazi bigaragare ko hari icyo akwatse nyine kugira ngo ukunde ubone akazi. Ufite uburambe ni usanzwe akora akazi gakeneye udasanzwe udakora. Hanyuma yanambaje ati se ko uri umwe mu nteko ishinga amategeko harimo abantu 80 uzakora uti. Nongere mwibutse ko mu nteko ishinga amategeko naho bunguranirana ibitekerezo ntago araho ahabera impaka mungurana ibitekerezo mukiga kuri uwo mushinga ukabageza ibitekerezo byo abaturage bagutumye bakumva koko bifatika bakabitora bakabyemeza bakumva bidafatika uwo mushinga ukongera ukigwa neza ariko hagati aho ngaho kuba waroherejwe n'abaturage babakeneye na cya gisubizo kizaturuka mu nteko uzabaha. Ahangaha rero mwizeze yuko nubwo nzaba ndi umwe bizaba ari byiza ko ijwi ryanjye rizagera mu nteko aho nzavugira ba bantu ndi umwe bikabitandukanye nuko naba ntariyo bakaburu bavugira. Yongeye atubwira icyo twazavugira ku rubyiruko mu buryo bwo kwihangira imirimo. Ahangaha aho ndimo kuhavuga ko mu buryo bwo kwihangira imirimo hari ibigo byashyiriweho urubyiruko mu kwihangira imirimo bya BDF bikabasaba 25% by'ingwate kugira ngo nabo babishingire 75%. Aho ho mpabona ko hari urubyiruko ruriho niyo 25% rutayifite nuko kwihangira imirimo nk'uko yabivugaga nabyo batabizi ahubwo nkaba nsaba izo nkunga zituruka muri iyo mishinga yuko byibuze haraho nageze ndababwira ngo nibagure izo mashini aho kugira ngo bazihe umuntu umwe. Izo mashini nizize ahangaha urwo rubyiruko rukore ruyishyura kugira ngo ruyegukane aho kugira ngo bakubwire ngo genda uhange umurimo ngo utekereze guhanga umurimo rimwe na rimwe urana depoza n'izo dosiye zirimo uwo murimo uko uzabumeze hanyuma babigeze bagavuga ngo birapfuye ntabwo biteguye neza uyu mushinga wawe uteguye nabi ahubwo harimo abakozi ba leta bategura imishinga nibagira imishinga nk'iyo ngo bashaka guteramo inkunga hanyuma imishinga nimara kuza bayiha urubyiruko ruge rukora rubyishyura kugira ngo babyegukane nk'uko abakozi ba leta bafashwa kubona amamodoka n'ibindi bakajya bakora bishyura bamara kwishyura bakabyegukana. Nahangana ibyo ndimo gusabira urubyiruko kugira ngo bahabwe amahirwe afututse atari ibintu umuntu avuga ngo nagende ategura umushinga ibintu nk'ibyo. Arahandi yavuze ko bafite akazi bagahembwa amafaranga makeya bikarutwa nuko batagakora. Ahangaha ho biragendana n'ubukungu bw'igihugu kuko nimba umuntu akora itegeko ry'umurimo ubundi aho ndimo kubavugira ndimo kuvuga ko ryakagombye guhinduka rigatanga amahirwe nimba muri gikondo aho ari haje umushinga tuvuga urugero uje kubaka umuhanda nge ndasaba ko abantu bazakora muri uwo mushinga hakagombye kureba ku bantu batuye igikondo b'abanyagihugu nyirizina aho kugira ngo amafaranga ajye azatwarwe n'abanyamahanga bagaruke badukoreshe cyangwa kandi n'ibyo bikorwa ari twebwe bigenewe. Nge ndavugira uru rubyiruko kugira ngo ruhabwe akazi kuko barahari bo muri gikondo bize by'imihanda bize ibyo bintu abashomeri bahabwa akazi kandi bahembwe nk'uko babanyamahanga bari guhembwa bityo ayo mafaranga ntasohoke mu gihugu cyacu ahubwo agira urubyiruko babandi bagiye no kubakirwa ibyo bikorwa remezo. nkumva rero babandi bahabwa amafaranga makenya aho cyaba gikemutse kuko itegeko ry'umurimo rya baje digene igiciro nyirizina bitewe na domaine umuntu arimo.
Ariko hari uburyo ibihugu biba byumvikanye igihugu cyumvikana n'ikindi mu bintu by'imishinga itandukanye bakaza nko kubaka amashuri, imihanda n'ibindi.
Yego.
None
ahangaha rero icyo mpavuga ibihugu bigirana amasezerano ntibinashoboka ko igihugu kimwe cyakwigira, ariko nanone ndagaruka hano ibinda bivugira cyane cyane kuri wa rwiyemezamirimo. Hari aho urimo gusanga ba rwiyemezamirimo batsindira amasoko akazana n'abakozi bi, wenda tuvuga urugero aho muri Gikondo no muri Kicukiro ugasanga abakozi wenda baturutse muri Gasabo n'urugero, abaturutse muri Gasabo baza bagakorana nabo muri Kicukiro baba yede babafasha bakuye muri Kicukiro kugendeza mirimo yajya kugenda ugasanga ngo arabambuye. None se nimba ugendeza mirimo asize abubakiye mu mashuri cyangwa iyo mihanda akaba asize n'abambuye ya mihanda irabamarira iki baburaye? Icyo mvuga ni ikihe? Ni uko wa wundi wamuhaye isoko yanakurikirana ati byibuze aba baturage bamukoreye bishyuwe. Ese bishyuwe gute? Ntabwo bishyuwe amafaranga byibuze abasiga basubiza inyuma, kuko nimba umuntu uje kumukorera ibikorwa bimuteza imbere no mu gifu hiteho, kuko hanze ntabwo ariho wakenewe cyane, no mu gifu nasigara nahaze byibuze azanishime muri bya bikorwa by'iterambere.
Twakire ku murongo wa telefoni na Joseph. Joseph, uranyumva? Joseph, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Urahagana he?
Ndi mu ntara y'Amajyepfo. Mbanze mundamukize umutumire wo kandida depite Janvier.
Arakumva.
Mfite akabazo kamwe ko kumubaza. Nk'umuntu uyamamariza kujya mu nteko, ukurikije uko imyiyamamazo iri kugenda, ubona wakwiha icyizere kingana iki ugize sondaje mu buryo wazabonamo amajwi ujanishije ku ijana? Urabona bihagaze gute?
Murakoze cyane. Icyizere cyo nkurikije imigabo n'imigambi mfite ngenda kizamuka amanywa ku yandi, kuko ngenda mbona abantu njyaho ngiye kwiyamamazana nabasigira nimero za telefone kugira ngo bazanyishyuze igihe nzaba ntari ntabakoreye ibyo nabasezeranyije. Iyo rero ngeze nko mu rugo nduhutse nkumva umuntu w'ahantu runaka arampamagaye ati natwe twumvishe imigabo n'imigambi yawe, bimpa icyizere kuko aho nageze nimba mpamagawe n'undi muntu utari uwaho nageze bimpa icyizere ko ubutumwa bwumvikanye kandi ari bwiza. Ni ukuvuga kugeza ubu ngubu ndacyafite icyizere ijana ku ijana yuko nzatsinda, kandi naho ntaragera naho ngenda mbona icyizere cyiyongera, kuko naho ubutumwa ntambutsa burahagera nubwo ngimba ntarahagera.
Ngenda nasengiyumva na konsenga yire w'Igikondo nawe yahise yagutumira kugira ngo uzajye bagezaho imigabo n'imigambi yawe.
Murakoze cyane. Ndi hafi rwose, ndabamenyesha ko arivo muri iki cyumweru kiragera nahageze.
Ndumva icyizere ubahaye gishobora gutuma bahaguruka, yenda bakaza bakumva n'ibyo uvuga, cyane cyane ko wizeza ko uzabageraho, kuko iki ni ikibazo abantu bakunze kugarukaho muri ibi bihe by'amatora. Mu biganiro twagiye tugira bakunze kugenda bavuga bati abakandida duheruka turi kumwe nabo badusaba amajwi, twamara kubatora ntitwigere twongera kubabona. Ubwo rero urumva icyo cyizere gisa nkaho sinavuga ngo cyaragabanutse cyangwa se cyaratakaye, ariko abantu benshi cyane bagenda babigarukaho bavuga ko abakandida bizeza ibintu ntibongere kugaragara aho bagiye kwizeza, bakazongera hakagaruka abandi nanone baje kwiyamamaza. None wabivugaho iki? Nubwo ari wabivugaho bakanye.
Aho cyo nabivugaho niryo ryatandukanira nyerekana nimba turi abakandida twoherejwe n'ishyaka runaka. Ishyaka riraduha umurongo ngenderwaho tugiye kujya gushakamo ibibazo mu baturage, kandi bya bibazo nitumara kubivana mu baturage turongera tubigarurire ubutumwa tubuhe uwadutumye. Uwadutumye rero afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ibi bibazo ndakuramo ibingibi nibyo bifatika, hanyuma ibingibi byo ndumva bidafatika. Ryashyaka naryo rigashyikiriza ibibazo icyo nakwita nk'inteko, kuko n'ubundi bijyanwa na babandi bari hagarariye mu nteko ishinga amategeko, hanyuma ibibazo bajyanye nibiba byabanje kwigwaho. Bitandukanye rero n'umuntu wigenga, umukandida wigenga ni ukuvuga ngo nta umutumye usibye umuturage. Icyizere rero mbaha ijana ku ijana ni uko njyewe nje ntoherejwe n'ishyaka, nta mirongo ngenderwaho y'ishyaka ryantumye ngo wenda ngo nzibande kuri ibingibi ndeke ibingibi, ni ukuvuga ngo njenje ndi mukureba ikibazo kiri mu rubyiruko, ikibazo kiri mu Banyarwanda, kuko urubyiruko nirwo ruzashyigirwa igihugu ejo hazaza. Mu yandi magambo rero ni ukuvuga ngo icyizere mbaho ijana ku ijana ni uko nibiba ubwa mbere umukandida wigenga akajya mu Nteko Ishinga Amategeko bizaba bibaye intsinzi, noneho ku yindi manda bazadukondanye bavuge bati n'abakandida bigenga ntacyo mwatumariye mwabigize gutya na gutya, donc ndabaye icyizere yuko ngiye kandi nkazabikora ndi uwa mbere noneho bandebereho.
Ye ubwo twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'amatora y'abadepite mu Rwanda, ibikorwa byayo bigeze mu minsi ya nyuma. Mu bakandida rero bemerewe kwiyamamariza umwanya wo kwinjira mu Nteko Ishinga Amategeko harimo n'abakandida bigenga. Uyu munsi tukaba tuganira n'umukandida wigenga Nsengiyumva Janvier. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Federico. Uranyumva?
Nakumva Jenny.
Ye, urahagana hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ye.
Ego, je nagomba kubaza hakuru uwo mutumire. Bisanzwe hari abantu benshi batoza ku giti cyabo cyangwa bakitoza bari mu migambi. Mu gihe nashaka guhagarara ko ni kimwe. Kenshi turabatora, tumaze kubatora ugacusanga bamaze gushika muri bya biti byabo ntibaheza ngo bashyitse ya migambi baba baremereye abanyagihugu, ugasanga basubira kujya gutembera abanyagihugu ari uko bagiye kubasambanya. Yaba bagerageza bakashyira mu ngiro ibyo migambi baba biyemeje mu mwanya wabo bari kuba bariyamamaza. Niho rero kenshi urumva kubera abanyepolitiki benshi kubera badaheza ngo bashyire mu migambi ngo bashyire mu ngiro umugambi bemereye abanyagihugu, niho uca usanga haguma hari ubukene n'ibi bihugu byacu byo muri Afurika. Nkamubaza rero mbe boba bategekanye iki kugire baze barashyitsa iyo migambi bemereye abanyagihugu, kubera benshi nka benshi ntidubona yuko bahita ngo bashyitse iyo migambi bemereye abanyagihugu, ugaca usanga rero ubukene buguma ari indasi, benshi bumva bamaze kugira ngo igihugu babage kiti muri leta gusora amafaranga y'igihugu badaheza urumva ngo bashyike kuri rya iterambere rya wa munyagihugu muto muto aba yabashyize ngaho. Oye akandi ro kandi kara ku murakoze urumva bari bagerageza baze barashyitse iyo migambi babiyemeje, uba bafite ihangire yihe kugire zibashyitse iyo migambi babiyemeje abanyagihugu.
Urakoze cyane nawe, Imana ikurinde. Federico Ibujumbura. Bwana Nsengiyumva Janvier, ikibazo cy'uko abakandida cyangwa se abadepite bamaze gutorwa batongera gusubira mu baturage kirongiye kiragarutse, ariko arongeraho ko imigambi babijeje itagerwaho, wabivugaho iki kuri iki kibazo cy'imigambi? Na mikoro make ni iki? Hari igihe abantu bashobora kwizeza ngo nzazana imihanda ya kaburimbo nzagira gute, hanyuma ugasanga wa muhanda depite avuyeho igihe cye kirarangiye, acyuye igihe atari yazana n'uwo muhanda, ntabwo nzi aho ikibazo kiba cyapfiriye. Federico nawe arabibaza ati imigambi bijeje ko batayuzuza bagiye babigerageza, wabivugaho iki?
Murakoze cyane. Ahoho ni ikintu cyumvikana rwose, bimeze nka hahandi umuganga wenda n'urugero ntanze umuganga yizi by'ubuganga icyo ashinzwe gukora ni ukuvura abantu. Biratangaje kubona umuganga yajya mu baturage kugira ngo akunde ayobore agiye mu buganga wenda akajya abwira abaturage ati nzabahingira imyumbati. Ese muganga ibizaba bimureba azahinga, guhinga nibyo bizaba bimujyanye? Umudepite ibikorwa bye nk'uko mubizi mu butegetsi bugize u Rwanda harimo ubutegetsi nshinga amategeko nyubahiriza tegeko ndetse n'ubucamanza. Umudepite icyo azaba agiye gukora hariya ni ugushyiraho amategeko abereye Abanyarwanda. Bitandukanye rero n'uko depite azajya gushyiraho amategeko ngo ajye no kubaka imihanda. Murumva ko mu kwiyamamaza kwacu uko tugenda tubwira abantu hari aho tubatera igipindi, ariko ntabwo byari bikwiriye. Nari nkwiye kuzajya ngenda nkabwira abantu kuko ibyo nzabakorera, kuko n'ubundi nibyo birimo kwangiza ino sura. Nimba ndimo gushaka kujya mu Nteko Ishinga Amategeko ni ukugira ngo hazajyeho amategeko abereye wa muntu. Nimba ndimo kuvuga ngo umunyarwanda yikwakwa uburambe ku kazi, nuko nzi ko nzagenda mu Nteko Ishinga Amategeko igihe itegeko ry'umurimo rikibangamye, nzazamura ijwi rya wa muntu mvuge ngo harimo abantu bakibangamye n'uburambe, byibuze itegeko ry'umurimo nirihinduke uburambe ku kazi buvanweho kandi bijye mu mabwiriza agenga umurimo. Bitandukanye rero nuko nzabwira abaturage ngo nzabubakira umuhanda, nta bije yindi nzaba mfite, nta bije yo kubaka amazu nzaba mfite, ahubwo umudepite icyo ashinzwe ni ukureba amategeko areberera abo abamushyizeho.
Twakire na Deo ku murongo wa telefone. Deo, urahagana he? Ufite ikibazo cyangwa ikiyumviro? Yego. Ongera ijwi.
Ati ko menyereye muri Afrika kesi imigambo itavuga ari muri leta ariyo ikabuzwa cyane cyane. Hanyuma tukaba twumvise n'amakuru y'uno munsi avuga ku bantu baba barafunzwe igihe baba bakora.
Ntabwo ikibazo cyawe kirimo kumvikana neza, Deo.
Ati yagira mbaze umutumire. Ati mbega kubera iki? Ati muri Afurika tumenyereye yuko imigambo itavuga rumwe na leta urabuza cyane. Uyu nawe akaba ari uwigenga. Agira ngo mbaze mbega biraborohera ko nubwo n'abanyagihugu bariko bafungira ku buryo baba bakora. Mwumvarize mwamukoze.
Ye arakumva. Ye urakoze cyane. Ye. Janvier.
Yego.
Deo arashaka kukubaza niba mwebwe nta nigeze kukikubaza icyo kibazo niba nta ngorane cyangwa se nzitizi mufite. Aravuga rero imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ko muri Afurika ikunze kuburabuzwa, akibaza niba mwe nta ngorane mwamuhura nazo.
Arakoze kubaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo bijya bigaragara hirya no hino muri Afurika, ariko ngira ngo barabizi ko mu Rwanda ni nayo mpamvu twahawe amahirwe, baratubwira ngo uwo ari we wese itugikorera mwemerera ubujuje ibisabwa. Mu yandi magambo, kugeza ubu ngubu ku giti cyanjye nta kibazo ndahura nacyo, kuko nimba itegeko ryaranyemereye bizi ko birashoboka ko ubushobozi bushobora no guturuka no mu bakandida bigenga cyangwa se mu yandi mashyaka. Mu yandi magambo rero, kugeza ubu ngubu nta kibazo ndahura nacyo. Aho ngeze inzego z'umutekano ziba zinshyigikiye zincungira umutekano, ntabwo ndahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose mu kwiyamamaza kwanjye, kandi nabo ngezaho ibitekerezo iyo babonye bimeze gutyo nabo mbona babyishimiye.
Twakire na Eloge. Eloge, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Yewe, urahagana he?
Yewe, ndi Gitega i Burundi. Yego.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yewe, mvise icyo noterera nongera manura. Kuba kwabo badepite umva mu kwiyamamaza baradubari ati nje nzobakorera ibi n'ibi, ati nzoba amazi, nzoba amabarabara, nzozana miyaga nkuba. Ariko umuntu tumaze kubaha ubutegetsi, ibyo bintu byose baba bibayemaje batubwira ntihagiye na kimwe badushikika bashikako. Agomba mutubarize icyo byoba bivako ahanini.
Eloge asa nkaho yari amaze kubivuga icyo kibazo.
Yego.
Sinzi niba utabyumvise, ariko yari amaze kukivuga. Ndamureka yongera agusubize kuko ni ikibazo mukomeje kugarukaho muri benshi. Ubwo reka nze muha umwanya. Urakoze cyane.
Yego.
Janvier, ikibazo kiranga kikagaruka.
Ahangaha rero Eloge, biragoye kuko n'ubundi birumvikana abantu benshi bagenda bizezwa ibitangaza ntibabibone. Niyo mpamvu nagarutse kumvuga nti umudepite ni umuntu uzajya uba ugiye guhagararira umuturage mu nteko ishinga amategeko, mu ishyirwaho ry'amategeko abereye uwo muturage. Wenda umudepite akavuga ati hari igikorwa iki ngiki mu baturage bantumye, hagomba kuboneka amategeko meza azakigenga. Bitandukanye rero nimba nje kwiyamamaza mbwira abantu ngo nzabubakira imihanda, nzashyiraho amashanyarazi, nzashyiraho amashuri, depite ntabwo biri mu nshingano ze. Ahubwo inshingano ze ni ukureba ngo ya mategeko agenga ibyo bintu yubahirijwe. Ni ukuvuga ngo rero uwaba yiyamamaza asezeranya abantu ibintu, ntekereza ko yaba babeshya, kuko ibyo ntabwo byaba biri mu nshingano ze. Nicyo nkangurira abaturage rero, kugira ngo abari bose bajye bareba ibi bintu, kuko barebe nimba biri no mu bushobozi bw'uwo muntu, kuko nimba umuhaye icyizere biragoye ko nawe waha umuntu icyizere ubona ko kizapfa ubusa. kumuntu kizere ubona ko ari mu kukubwiza ukuri kuko kubwiza ukuri no kubesha biragaragara umuntu nakugira ngo nzakuvuganira mu ishyirwa ry'amategeko aya naya azakubera atandukanye na wawundi kugira ngo nzakubakira amashuri kandi ubona warimo guhatana ngo agere imbere biragoye rero ko yakubaka amashuri kuko nta yindi budget yaba afite yamufasha gukora ibyo bintu
yereka twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira mu kiganiro muri isanga n'umutumirwa wacu Nsengiyumva Janvier umwe mu bakandida bigenga mu bahatanira umwanya mu nteko ishinga amategeko Janvier mu kanya watubwiraga ibyiciro cyangwa se inkingi esheshatu mu byo uzibandaho cyane nk'iki cyiciro ibyiciro by'ubudehe abantu benshi bakomeje kubigarukaho bavuga bati ni ntabwo tubasha ku ntabwo turi mu cyiciro kitubereye icyo wumva uzabikoraho ni iki
murakoze cyane ubundi ibyiciro by'ubudehe ni ibyiciro byashyizweho hagambiriwe kureba ubushobozi buri mu bantu bungana iki ese abakene bari mu gihugu cy'u Rwanda bangana iki kugira ngo batezwe imbere ese abari mu kwiyubaka mu nzira y'iterambere bo bangana iki kugira ngo wenda bahabwe kuraje bazamuke ese abakize bo bangana iki kugira ngo batange inararibonye ku bakizamuka noneho ibyo byaje guhinduka rero bihindukamo ko byagenga ubuzima bwa buri munsi aho umuntu azasora aho umuntu azabasha kwiga aho umuntu azavuzwa hashingiye kuri cya cyiciro cye ni ukuvuga ngo icyo nzabikoraho ahangaha narebye kure mbona ko umuntu uri mu cyiciro cya gatatu atishimiye undi akaba ari mu cyiciro cya kabiri nawe atishimiye mbona ko abo bantu bombi babiri bashobora kuzagirana amakonfuri ugasanga u Rwanda rusubiye mu bibazo bishingiye ku byiciro by'ubudehe aha nkavuga ngo rero icyiciro cy'ubudehe ni gisubire ko byateguwe ntibiba ari ibintu biza gukandamiza abantu ikindi murabona hari nk'urugero njyewe ndi mu cyiciro cya gatatu kandi ubwo ndi mu cyiciro cya gatatu n'umwana wanjye nawe abarirwa mu cyiciro cya gatatu nimba njyewe bashingiye wenda ku bushobozi mfite ese uyu mwana wanjye we bashyize mu cyiciro cya gatatu we bashingiye kuki mu yandi magambo ndasaba ko itegeko rigenga ibyiciro ryasubizwa uko ryateguwe cyangwa se nanone hakagendera ku yandi mategeko mashyashya abereye umunyarwanda umunyarwanda akaba ari we wiha icyiciro kuko nta muntu wiyobewe akavuga ati ndakize ndakene mu Rwanda harimo haracyarimo umuco wo kuvugisha ukuri ibyiciro by'ubudehe rero buriya umuntu abaye ari we wiha icyiciro nimba ari umukire biba binagaragarira buri wese nimba ari umukene nabyo biba bigaragarira buri wese ariko ibyiciro by'ubudehe ntibishingirweho kugira ngo bitware ubuzima bwa buri munsi bw'abantu ikindi abantu bagahabwa amahirwe angana mu byiciro by'ubudehe aho ngaho ndatanga urugero nk'umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntago ashobora gusohoka ngo ajye hanze y'igihugu umuntu uri mu cyiciro cya mbere ubutaka bwe nta busorera byumvikane ko nta nubwo bubari n'ubwe kuko hari aho nagiye ngera nkabona abenshi bavanwa mu butaka nta ngurane cyangwa se banahabwa ingurane bikitwa nkica nkikize kuko n'ubusanzwe ntibabisura donc uri mu cyiciro cya mbere nta mutungo afite uwo ngo niyo agiye gusaba ideni muri banki kugira ngo rizamuteze imbere iyo ari mu cyiciro cya mbere ntago yitaweho ese kuba ari mu cyiciro cya mbere kuba ari umukene cyaba ari icyaha kavuga ngo rero umunyarwanda wese nangane n'undi ukeneye amahirwe uwo nguwo uri mu cyiciro cya mbere nahabwe amahirwe azamuke nawe agere ku cyiciro cy'abandi nanone wa wundi uri mu cyiciro cyo hejuru nawe atange inararibonye kubo hasi niko ngiye numva byagenda ubuvugizi rero bukazaba mu ishyirwaho ry'amategeko agenga ibyo byiciro ku buryo babandi babishyiraho batayarenga kandi bayarenga nabo amategeko akaba akagiraho abagaruriza
ubuvuzi wo mu cyiciro cya mbere uvuga ko atashobora kujya hanze y'igihugu ni ukuvuga ntashobora kuba atuye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda cyangwa n'u Burundi ngo abe yakwambuka birabujijwe ko yagenda cyangwa
aho ngaho kubera ko hareberwa kwirangamuntu ho byaroroshye ariko nimba akeneye kujya hanze y'igihugu kure aho azasabwa pasiporo byumvikane yuko kubona ibyangombwa bishobora kumugora kuko ni wa muntu no kuri mituweli ubwayo haba handitseho ko umuntu ari mu cyiciro cya mbere nimba mituweli yanditseho ko umuntu ari mu cyiciro cya mbere byaba bitandukanye se na bya bindi bya kera aho umuntu bamubarira ngo arahangaha karasoma nk'iyo ngiyo mu yandi magambo nk'ubu nimba umuntu ashaka kujya muri Congo cyangwa abatuye ku mupaka birashoboka kuri ibyo bihugu begeranye ariko ku bindi bihugu runaka bategeranye ntabwo ibyo byashoboka
n'uwababonye umuntu wamurihira itike cyangwa se wamusabira iyo pasiporo ntabwo byakunda tuvuge nk'umuntu w'umubyeyi afite nk'umwana uri hanze wifuza kuba yamusura ntago byaba byemewe cyangwa uwo ngo n'ubusanzwe ntago bari mu kiciro cy'ambere
nta nubwo bibaho ahubwo umuntu wo mu kiciro cy'ambere abari umuzigo ku gihugu
wowe rero icyo ushaka urashaka ko abantu bihitiramo ikiciro kubera ko aribo biyizi bazi ubukungu bwabo cyangwa ubukene bwabo nagira ngo niko byagenze
niko bimeze hanyuma kandi umuntu yamara kwihitiramo ikiciro ntibibe ibimugenga mu buzima bwa buri munsi ahubwo nimba umuntu agaragaye mu kiciro cyo hasi kuko natwe tuba tubazi n'abaturage baba babazi nimba umuntu agaragaye mu kiciro cyo hasi kukwerega n'ikoranabuhanga ryaraje mu Rwanda nimba umuntu bamubarura ku irangamuntu ye ibikorwa byose bikaba bibaruye ku irangamuntu ye biroroshye ko wareba wa muntu n'ubutunzi afite kuko bubaruye ku irangamuntu uwo muntu ushobora kumenya ngo afite konte izi n'izi kuko zibaruye ku irangamuntu mobile money tigo cash n'irindi uburyo bwose bubaruye ku irangamuntu biroroshye ko wamunurira wamenya ngo ari mu kiciro iki ibyo rero biragoye ko wajya gusaba umuturage ngo nahagarara ahangaha ngo abantu bamutangire ubuhamya ngo kugira ngo bamushyire mu kiciro abo bamutangira ubuhamya bashobora kubeshya kuko umutungo we ntibawuze aha rero ngahamya nkavuga nti umuntu nahabwe ubwisanzure ibyiciro simbikuyeho sinanavuga ngo biveho ariko byibira ibigenga abantu mu mibereho yabo ya buri munsi ahubwo nibibe ibimenye ubushobozi bw'abantu kugira ngo bafashwe gutera imbere hagendewe kuri ibyo byiciro.
Reka twibutse abatwumva ko ari Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imirongo ya telefoni irafunguye nubwo telefoni zitarimo gucamo neza kuri bamwe ariko mukomeze mwihangane. Mwihangane mukomeze muhamagare mutange inama n'ibitekerezo mubaze umutumirwa wacu yiteguye kubasubiza. Janvier waruvuze mukanya uti ikiciro ndi mu kiciro cya gatatu n'umwana wanjye ashyirwa mu kiciro cya gatatu uwo mwana uvuga n'umwana ukiri mutoya umwana w'umunyeshuri cyangwa se n'uwarangije amashuri cyangwa afite urugo rwe nawe abarwa muri icyo kiciro n'umuryango wose
Icyiciro cy'ubudehe umukuru w'umuryango ubusanzwe iyo ahawe icyiciro cya gatatu n'urugero ni ukuvuga ngo abamubarurirwaho muri uwo muryango habe n'umwana abasha kuba arera yaba uwavutse uwo munsi yaba uwo abasha kuba arera wenda yiyandikishijeho akamwadabuta wese umuntu umubarurirwaho wese afata icyiciro cy'uwo muntu mu yandi magambo nkavuga nti uwo mukuru ko bashingiye ku mutungo afite ese babandi batonya bo bari muri urwo rugo ko harashingirwa kuki ko bahawe umutungo badafiti bishobora no gutuma igihugu kibeshya habaho kwibeshya kigena imiterere y'abantu bakavuga ngo abaturage bose barakize bashingiye kuko hari umuntu umwe ubahagarariye ibyo rero nkavuga nti ntibyakagombye gushingirwaho ahubwo byibuze umuntu azajya ahabwa icyiciro cy'ubudehe ku myaka runaka nabwo habanje kurebwa umutungo kuko iyo mitungo ibaruye ku irangamuntu ye bakareba byibuze ngo uyu muntu ugejeje mu kuri 20% byibuze twamuha icyiciro
abo ibyo byiciro ni ikibazo gikomeje kugaruka nk'uko nabivuze abantu bakunze kukomeza kubibazaho bavuga bati ntago turi mu cyiciro kimwe ubundi bimara igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe ari muri icyo cyiciro ni ryari bongera bagasuzuma bakareba niyo umuntu ari mu cyiciro koko kimubereye ahandashaka kukubaza tuvuge umuntu nk'uko warufashe urugero rw'icyiciro mu cyiciro cya gatatu umuntu akaba arimo babaruye imitungo ye iyo mitungo babana arera cyangwa se yashyize mu muryango akagira icyo abahaho ku buryo umutungo we uba wagabanutse akomeza kubarirwa muri icyo cyiciro cyangwa byongera bigasuzumwa nyuma y'igihe kingana iki
kugeza ubu ngubu amakuru ariho nuko icyiciro cy'ubudehe umuntu akibarurwamo kugeza ku myaka 5 ariko hagataho ntekereza ko adaciyemo igihe kinini abantu bose babirekarama bavuga bati iki kiratubangamiye hakabaho kongera gusubira ku masite bakavuga ngo uyu muntu nagende bamutangire ubuhamya bongera bikosore abantu rero bakabeshywa yuko ngo ari imashini zibeshye imashini niyo yagushyize muri iki cyiciro kaho izo mashini zaba zidakoreshwa n'abantu ahangaha rero nkongera nkavuga nti nimba umuntu agiye guhabwa icyiciro akabona ntikimubereye ntikimeze gute uwo muntu ashobora no kuzivumbura ku butegetsi avuga ati ntibundeberera kandi byatewe na ba bantu mu nzego zo hasi mu yandi magambo rero iyi myaka 5 nayo iramutse yizweho neza cyangwa se hakazaho ubundi buryo nk'uko nawe ndivuga bwo kureba mu ikoranabuhanga biroroshye ko ushobora kureba umuntu umutungo we ukawumenya yaba ubutaka afite yaba ibindi byose urabimenya ukoresheje irangamuntu yano mu Rwanda birashoboka niyo myaka ntekereza ko bitakabaye 5 ahubwo umunsi ku wundi umuntu yazajya agira icyiciro bitewe n'umutungo afite kandi akagiraho n'imyaka ishyirwaho runaka ngo umuntu azajya ahabwa icyiciro agezeje mu myaka y'iminsi.
Reka dufate akaruhuko gatoya, hanyuma ubwo turaza gukomeza mu kanya Masamba abe aturirimbira.
Mugabo giri manwe murambi narambura yarahageze aratakaratakamba yakubisa gatoki kukanda tirinisha nomba ndogagera baze uri nyundo. Cheruza chezumwa mimutara na batware uri nyundo. Fizi ya minega nkabuwe n'ingindi nambari y'umwami nkabuwe n'umuheto wanane ingihimbi umukoro dakoreka warambuwe mu rweya uri nyundo uri nyundo. Mikambi na waraji imbabaza wahizigni numvise mirindi hasi shambari randanga imigirigiri ni ya nuhonda imigi na migari ni ya rutonde na muganza ibambe wewe yarayitonga nubunyo nibura yoga numvise mirindi hasi shambari randanga ngwino chiguro chimiringa mire mire ngwino nyira chambara nyonga nkumwa numvise mirindi yazi chambari randanga kuzambonye mu muvunye zirarisha zirahaga nazibereye uruhanga rucyuye bene gihanga agatsinda ndi ntwari yabirutse gutsinda nyundo nyundo uri nyundo.
Masamba mu ndirimbo nyundo, twizere ko ibanyuze. Reka noneho dukomeze ikiganiro cyacu muri Isanga, aho tuganira n'umukandida wigenga mu matora y'abadepite mu Rwanda. Dusubire ku murongo wa telefone, hari Jean Claude, uranyumva?
Halo,
mwiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe Jean Claude?
Ndi ngoka Jean Claude, mererere mu barasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Mkagari kaje kwa byumwe kwa tabashimira cyane ku kiganiro mwateguye.
Kurimo umeze nk'umuntu urimo kwirukanka ariko. Wahagarara hamwe tukabatsa.
Mpamagaye narinda ahantu narindi kugenda ariko kamamagazaho gake bashe kumvita.
Kuko amaherezo ubwo telefone ishora gucika yego.
Gwerewe na jango mbabgire ndi ngobo kanyine mwuko na ibabgire mwumurenge wa kakanda unu mkarele kwa ngoma mwurati ya zuba.
Yego, komezi jite chelizo chao?
Jite chelizo chanje, nibuja kuko mwini chijetiri mwikikorugwa choku jirango wa wakandida wa hagari ya mashaka wa siku za kuya mama za mwumirenge tando kanyine mwujizi jugu churugu anda. Nijikorwa kiri kugenda neza cyane no kuvuga ngo mu minsi ishize mu murenge wa Gasanda yaje kwiyamamariza ishyaka rya FPN Inkotanyi. Urebye byagenze neza umutekano wari wose abaturage babasha kuhagera ndetse n'andi mashyaka atandukanye n'abakandida bigenga nabo bakabasha kugira ngo ntibabashe kugenda biyamamaza neza.
Yego.
Ni igikorwa abanyarwanda urebye muri rusange bari kwitabira nkanjye nk'ijisho ryanyu nk'uko tuba dukurikirana n'icyo kiganiro muri isanga kandi nyine ndi umunyarwanda. Icyo nababwira ni uko abakandida baza rwose bakiyamamaza neza ku hantu ku masite yagiye ateguwe mu mirenge itandukanye y'igihugu. Abaturage bakabasha kuhagera bakabasha gukurikirana ingabo n'imigambi zabo nyine bagomba kuzabagezaho igihe baba babagiriye icyizere bagatorwa ikagenda neza. Ubwo uri kumva rero umuturage aje kumva ibitekerezo afite umukandida byo kuba yabagezaho igihe bamugiriye icyizere bakabasha kumutora, uri kumva ko ari igikorwa kiba kigenze neza muri we kandi nawe akahava yishimye avuga ngo hariya mafite abantu baba bandi inyuma igihe amatora yaba yegereje yo gutora ku itariki eshatu.
None hari ikibazo ufitiye umutumirwa se?
Ikibazo na mubaza nuko rwose yagerageza mu bikorwa barimo bakagumeza babikora neza kandi bakabasha no kugera ku baturage neza ku masiti yateguwe mu karere cyangwa mu ntara bakubahiriza amasaha bakajya bahagera ku gihe. Hari nk'igihe abavuga ngo turahagera wenda saa munani ugasanga bahageze nka saa kumi. Rero iyo baje barageje nk'ayo masaha abiri hari igihe usanga n'abaturage burya rimwe barya babubarije isaha bakahagera kare ugasanga basanze banatashye hasigaye babiri cyangwa umwe kandi ubwo nk'iyo bahageze hari umwe babiri bashobora kumvikana ko haje bake kandi nko ku isaha baba bateguye barengejeho iminota. Ariko gusa ko nk'ubu nkanjye sindana mu kazi ka Ngoma mu murenge wa Gasanda nta kosa ndabona ryagaragaye kuba batinda ku masaha cyangwa bakererwa bigenda neza. Wenda ubwo nk'aho nimbwiye nuko wenda ari nk'ahandi mu bice bitandukanye nabasha kugera
nibyo hari aho byavuzwe.
Niyo mpamvu nanjye nyine bwo nuko bana ni igitekerezo nari nanze
yego
kuko nge sindabibona ariko wenda nk'ahandi hirya no hino bishobora kuba bihari ariko babikosoye nabyo byahagera dore ko n'iminsi yo kuba batangira kugenda baca mu baturage mu banyarwanda biri kugenda inagera ku musozo.
Hari icyo wamutuma se cyangwa wamusaba mu byerekeranye hari inkingi esheshatu yari yatugejejeho zigize gahunda ye yo kwiyamamaza ibyo yumva azageza ku baturage yavugamo ibyiciro by'ubudehe imisoro ikoranabuhanga yavuze ibyerekeranye no guhanga imirimo iterambere uburezi hari aho wumva wowe wamusaba kuba yazashyira ingufu muri ibyo ngibyo yifuza kugeza ku banyarwanda?
Murakoze cyane nk'uko ubinsobanuriye imigabo n'imigambi byiwe yababigejejeho nibyo koko ibyo byose nk'uko aba yabihigiye imbere y'abaturage baje kumureba nk'umukandida agerageje nk'uko aba yabivuze n'abaturage nabo bakamwumvira ahasigaye bakagenda bakamwitorera kuri iriya tariki nuko nk'ibyo aba yavuze rwose yagenda n'ubundi abaturage bamaze kubona ko bamugiriye icyizere akabasha kubibagezaho neza kugira ngo bakomeze bamugirire icyizere n'ubutaha bazongere bamusitore.
Yewe urakoze cyane, urakoze Jean Claude.
Namwe murakoze cyane, ndi ngo bakaza Jean Claude mu burasirazuba mu karere ka Ngoma.
Yego urakoze. Nsengiyumva Janvier, wumvise Jean Claude igitekerezo cye, hagarutse no ku byo bamwe bavuze byerekeranye no gukererwa ku bakandida bamwe na bamwe. Haraho waba warabibonye, hari gihe mugira ingorane bigatuma mushobora kuba mwagera ahantu mukererewe, icyo gihe mubyifatamo gute?
Murakoze cyane. Ibyo gukererwa nanjye ndabyumva mu itangazamakuru, ariko njyewe ngerageza guhiga ibintu mbona zashobora. Iyo mbona harimo intera y'urugendo nzakora, byibuze icyo gikorwa mbimenyesha abantu ko nzahagera mbere byibuze y'isaha y'iminota 30. Ni byiza rero ko njyewe aho nagengera hose mpagera mbere y'isaha y'iminota 30, kugira ngo mbashe kwitegura, nanjye ntaza kugera imbere y'abantu ntiteguye, ndabanza nkareba n'abantu bahari, ese situation ihari ifashe gute. Birababaje rero ko waba ugiye mu ntego ishinga amategeko akaba ari wowe wica amasaha ukaza kubwira abantu ngo bagutegereze, wakagombye kuba ari wowe kubategereza, kuko ni wowe ntumwa yabo. Niyo mpamvu rero aho nabashije kugera hariho hose mpagera mbere y'isaha y'iminota 30, kugira ngo mbashe mbanze nanamenye n'ibibazo biri muri ako gace, ndebe nimba ese nabivugaho iki, nazabikoraho iki, kuko izi ngingo esheshatu nizo nagerageje kureberaho mu gihugu hose, ariko hagiye hariho n'ahantu n'umwihariko waho. Niyo mpamvu mpagera kare kugira ngo mbanze ntige ndebe n'umwihariko waho hantu n'ikindi nahavuga, ku buryo n'umuturage uri buze kumbaza ikibazo mbe niteguye kumusubiza bigendanye n'icyo yifuza kumva.
Ni byiza no gusabana nawo mugashyikirana mukamwaganira na mbere cyangwa se na nyuma mumaze gutanga ikiganiro rusange, ariko no kuvugana n'abantu ubwabo ku giti cyabo nabwo ntako bisa.
Nabyo ntako bisa, kuko iyo twahageze tukishima abenshi bahita banakubona, kuko baba barakubonye ku mateleviziyo bati tubonye umukandida wacu, mukaganira bakakwisangamo, biranatworohera cyane, kuko mu gihe cyo kuza gutanga ibiganiro ni nabo bagenda ubutumwa babugeza kure hashoboka. Iyo mwaganiriye mbere rero mukabona igihe gihagije cyo kwisanzura, naho nababwiye ko ndi sociable, ni ukuvuga ngo ari njyewe ari bo, twese biradushimisha.
Reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Ntika mbabaye, uranyumvura ahagana he? Telefoni ye ngo iracitse, mutubabarire. Ubwo reka mbaze akabazo kandi umutumirwa wacu, ndabona amatelefoni atatubaniye kandi abantu bari banditse ari benshi bifuza kubaza no gutanga ibitekerezo, ariko turakomeza nta kibazo. Hari aho wavuze mu byerekeranye no gutanga guhanga imirimo, ugaruka cyangwa se ku kibazo cy'iterambere, kurwanya inzara ni ikibazo, kurwanya iterambere hari ikibazo cy'abantu babana bagwingiye bimaze iminsi bivugwa mu Rwanda kandi ni umubare munini. Wavuga guti nta kuntu wagera ku iterambere mu nda harimo ubusa. Nagira ngo muri makeya naho ugira ikintu watubwiraho mu byo uteganya gukora, kuko ndabona turimo tunasoza, unahite uhani n'akajambo ka nyuma abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Mu iterambere icyo nahashyize cyangwa se icyo nimirije imbere, nahoze mvuga ati nta terambere ryo hanze ritahereye mu gifu. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda abantu barimo abenshi bafite ibintu bibabuza kwa gushyira mu gifu, abenshi barashonje, ukorera amafaranga ntacyo amumariye, aho umuntu arimo arasorera umushahara ku 30,000 n'ifaranga rimwe, mu yandi magambo uwo mushahara ntacyo amumariye. Abandi nabo bagakora imirimo bagahembwa makeya. Hari aho ngenda ngaruka cyane cyane hano mu iterambere, aho nibanda ku bantu badafite impamyabushobozi badepoza kugira ngo bahabwe akazi. Nkabasabira yuko hazabaho itegeko nindamuka ngiyo nzakora ubuvugizi kugira ngo hazajye hamanuka ababishinzwe bagere hasi, hanyuma abantu bahabwe ibizami bitewe n'ibyo bazi gukora, babone impamyabushobozi. Mu Rwanda harimo ikoranabuhanga, ubu turimo turajya gusaba akazi tunyuze ku ikoranabuhanga, ukadepoza amadiplome cyangwa amaseritifika ku ikoranabuhanga. Ese wa muntu we ufite icyo azi gukora, ntacyo afite depoza azanyura he byumvikane ko ntakaza zabona umuntu urimo kubasha gukora agahembwa amafaranga make imirire bizapfa mu yandi magambo n'igwingira ry'abana birishobora kuzahagarara kubera ko umuntu arimo arahaha ibintu amafaranga murabona ko agenda arushaho kubura arimo arahaha ugasanga inoti y'ibihumbi bitanu ihashye ibintu bikeya niyo mpamvu
reka mbashimire cyane ndabona igihe kidushiranye ariko nshimira nabo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma Kelly na Shuane Fatuma Karara Arimasi na Laura Twagira Yezu kuri mikuru ari Eugenia Mukankusi umutumirwa wacu nawe turamushimiye cyane
mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.